Shout out to Vince on the beat, by the way.
Dear ex, ni mimi mresh. Lota shtuka sana, juija kuja kama text. Naona kwako uko sawa na mi kwangu nani mess. Now flirt when it's stress, kwangu kila siku ni case. Unanipigia, pigia, mbona unanikasia. Kwanza nomba itoke siku, nisike tume disappear. Lafu skiza my dear, oma demu nakatia. Po maskani nkipitia, sifo anakuharibia. Papara, funguza, soon utaparara. Ukuru, kakara, natafuta madhara. Futa bamba tena kwanza ukipata kihara. Ogopa, muhadhara. Niko nataki, kanya kusitaki. Hujapewa umenusa, ushatangazia umati. Sengi kucheki na kupimia na manati. Upigwa moja pa, pa, kitu wa katikati. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Kwani we ni wa wapi? Haujasikia? Hii ni gari kubwa, we si abiria. Hapa kali mbwa, wezi karibia. Lafu mindo malkia, unanzaje kunikatia. Hebu soja funga njia, kwanza gera rahia. Kama kona ex, kando ya kona na kutupia. Machoka na hey, you make a clap now. Kona ex, wa makex na na vex. Kwa hii place, kana hey, you make a clap now. Nime post, mwenzako mini kokos. Kuna piga tuma toast, na kona chalim dos. Nikupa pot, non mekujia I posh. Mkwapi ni wapige tosh, tell him this is his loss. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile.